小大人呀，
阿杜古小大人呀，
阿杜小大人呀，
阿杜古小大人呀，
多美心，阿杜美心。
waa tahay xilibaana way sheegtay wardiigaasiin ku beeri isiin kulamo qaadateen way siidanaa warbixin intii muddadiisiin ku sugnaateen degmada xudor hadallada ama wada hadallada meelasii maraayeen kulamadiin kadib ilaa hadda filaayteen waxyaabaha ku baha markii meet waxyaabaha isin isdhaafsateen oo warbixinta ka siideenna wardiigaasiin ku beeri walaa isin siin keereen meet
ciidamada xoogitaalka ku socdan gobolka bakool simacade gaar simacade koreel simacade ubaadana may leedahay isa talooyin fara badan taastani iyo meero una wajahanna wali ku dambooyina may wadnay markan ina una kulamaadana gaar gaare una la weeldana ciidamada amisom taliska gobolka bakool hataasa jaduur yoona may leetaa isa kulamadii una weeldani sifaylemayna is afguranay inaan isla jaan qaadno marka arrimihii iyo duniga ku horreynii wali una kulamo ee weeldani iyo wali una barnaamija diyaarineed uu ahaa i warbixin ku siini warbixintii yoona may warbixin loo siiyana meeloga ku kooyana warbixin loo siiyana naftiya dadkadii mahayna shirar fara badana muqdisho iyo baydhowoba xaqigale ada guud ahaan marka waliska warbixinta ka isdhaafsanay ada kubaadana may ballantaan ahay kahinan hasanagan hasanagan saxin galabtanba shirar jooga 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 waa ka jirni qaabkii farsama ahaan waanba bahlahay ilaa hasan wala aqabada una noqotayga ma jiraan haddii ilaahay ira warbaahinta email kastaba madunida dan iyo dadka waa may leeraa is warbaahinta oo la socdooba may ogaado doonana saacado hataa socdo ini una wajahanla degmooyinka iyo tuulooyinka una sheega
okay xilibaane muhiimadiinka weyn weetaa inaysan ceelbarda iyo ceed iyo rab dhuuraseetana oo xaalada guud ahaan meelasan guda galaan iyo waxyaabaha dadkaasay deegaanadaasay tabadaayeen iyo sidai lan xalilaa marka xilbanaanada iyo siyaasiinta xaqiijinta deegaanadaasi hadii si kulmo la qaadateen ma ahto wax yaba iyo tabadaayeen iyo wali isin eren wala markaas isin qorsheysan wadadaladeen
wallahi qorshuhu ADA loon wada ogi inay boqon u jeedidaana ma u jeedi dagaal ma ah deegaanka ama gobolka kool may buuxa gobol oo dadka kaladaan mayna faragliyey niman ugu fooy kismaay iwaama iyo hayla rais darow ugu qooya maalinta wey koobaa arrimo siyaasadeed oo aan qurux badanayna dadka suubi arrintii oda haytay oo walaaqay maamulku sheekaan tahay waana shalfaleen suunaad warka tahay iyowaa hoogaha shacabka dadis tuhumadka abuurkii kunamadu ujeedkaana walkale ma ah shacabkii meelo deganaayay tuulooyinkaasi degmooyinkaas deganaayayna una ofdeena maadaama mas-uuliyiin qaran iyo heer federaal iyo heer gobolba una iska jarna meelana koonfur galbeed erta unayna mas-uuliyiinta dhulkaasa kujeedi ana ini dadkii galbijo meesha rais hoogaaga inaskale la gubii shakada la gubii maadaama dad walaal ee daaq iyo deegaan ku baxay walwalba ku baxay ahaayeen arrintii odi la hagaajiyo waa una socotaan ayn socod mayle rais haddii gobolnii qasaba ula aragna socod nabadeed waaye oo dadkaas walaalo eh ini arrintii mayle rais maslaxadii wanaag iyo fahan ee laaka dhammaay guud ahaana wada booqana deegaanadaas waajib un hordhaana saaranaayay iyo waa qorshigaana ay ilaa haddana wal oo mayle rayon adka khilaafnay ama dugabsani ama dadkii meelo roogi reer elbertna duud ahaanba may ada anka faraxsanna in iyo nin baaqahayan oo halin weynahayan saacad walba inii mayle rais reer caati iyo dadki dulkaas deganaayo dambi ilaa qura joome kulijo kulihin xasan dhawaayan haqeer ay liin oo ilaahay idin sheeg dadana malay dad badan hata aaminsiin ba annaga dudoonle maadaama xiriirsha joogta una helahayna suwiinaan inka dhawaayo doona elbert iyo caati oo mayl rais iyo yes iyo sabtura ilaa mayl rai qura jooma intaba diyaar garow sho iyo falahayan wutuuta inio hadhawaayan eeda qayb kafaysa hantuuna warka tahayna intaasu suwiinaana amisomti unayna isfahansanna hadii ilaahay ee guud ahaanna diyaar garowka unaga diyaar garowna ofinka saylik amba biyahayo socodka nabadeedna ka wada mara doonaan kadii digoon shiisiinta eh eedii eedan xeer safay
eedeeda maasunta mudane xiliba